studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedibe ono jam alkamisare gonde hande sappo e jeegon lewru me hitande 2019 sappo e jeegon yamde jabori masilima chapade na e joni akalal e bella farandi li lamu tombudu usman yal bulu kabaruji don jireto boggi jandito yiwone mawde heba bama ko do beta ko o ngande bonandaji yimbe sappo e jeegon kedde ken juudi kewdi njoleke mobilaji bempe ndiyam nabi dum e hono di bonandaji e goddi won himbe itabe fa noto be kasare hewtibe rafidanago an heddi fa hande le wuddu leydi meden di gagnan gube jogide kabode mimondirino le cercle corao dubi nay tiagal kaldal ngadangal fa jam hebe ngal ko yida dum hebaka menaka himbe mudum kolliti wida jati kaldangal wala fu ko ngal nafi do waddugol dejere le leydi meden di yidi woni sembe kabaruji di kikita ko bismillah mo hedade studio tamani yewne mawde heba beta ko do bomo ko do nen do fuddi hanke fa warde beta ko an topanno nen no be kolliti wiide dum wadi bonandaji kewdi ndiyam kambu o yoli dandeji kewdi galleji kewdi himbe mudun nen ngudi handen sella e wi gouvernement o ko him ko yata himbe sappo e joyon yonkiji mube mursama e di yolo ngoji le dande joga jata be kolliti wiide kake kewdi mboni fa be dodden fam kedden umar way gallo
yubbo inde cektido hokkam wakkati sappo yamde himbe la sappo e joom keddile hen jogom be keddikile denno dirte nyamo koro jeegon wobbe kasen keddikile denno dirtende kala bon koro didon keddikile denno dirtende misa bugu goto heddiki e dende falaje didon wobbe kasen du barmili hen kanye kaki kurdi mursa fa handen dede godde de kay anan joli ton en diyam misala dawdo bugu bako jukoroni cebani kabala yirma jo kala bankura e sutiba yimbe le saper pompien be jalti fa jawyalon kani fabirade be do yimbe le be kasaraji njotti le on do wattu fulamo wadi botu juujuure wakati jena yamde hakkunde suudu ministre humnidu kabaru ndena go leedi ndi suudu ministre humnidu kabar habude talka ko e himme yurme no fa yotto suudu ministre humnidu kabaru hawa luuji lamo wi'an doono yimbe le heddibe le hembe yo ton burambe ga barmube hembe du yo lando yafin fa handen be bi jamarnde wattan hodo mudu hakkile no odon dungu fuddiri leedi meden di le ko yeltile hen furdu be ngaran halde
cuudi njoli di mobilaji di bempe ndiyam buuti fadde le foncier foncier ngaji kanye e kake godde bonde nenno dum wadi le wonde arandere nga kebande do bomako do denno hollitinde wiide do kabar mudum himbe ngende ndi anandart e lam kobe pierre dabereji ka yogo holliti wiide nen himbe jati goni mun nen himbe jati kani felede fa be nen kede ko be kolliti mumin sen debu du faccitango Ousmane Diko
tiagal ko pumum beete ko mi juuli nde woni ko leltimi nde 6h beete ƴaɓɓere no minitaji sappo nde baafal ɗam tappaye koddiɗe am gooto martini kan kumpa ndiyam naɓi mobile ɗam nden lanndima hooram hono fuu ɗum waawi laatoraade de nde woni ko jaltum so jiimi ka jaati mobile ɗam ngel ana ley foncé ila 4h beete noon miɗen gondi e ñeɗɗude ndiyam so min jaltina ley cuuɗi amen bonandaji mo mawni fa sanne fay so kaddula amen e valisiji amen fuu coofi ana haani ko laamiɓe ɓe ɓama dabareji yalla doginirɗe ndiyam ɗi ana keɓa laataade e hakkillam mono kala ana jogii hen geɗe mum nde jiɗɗe hayfude laamiɓe fuu ene e hoore men e jeggitan ko kanɗen gollude seo awtaade doginirɗe ndiyam ɗi fay gooto noon watta ɗum doginirɗe ndiyam ɗi fuu ana keewi pep ndiyam heɓata feewi no dogira min e hoore noon mi mursi fuu bonandaji mum mawni fa sanne min ngala bawɗe ɗum
e wi andimbe kabaru hawalu yogaɓe ñimgoji jondeji bonɗi rafi laawi ndiyam e wasugol wutugol foncier ngaji hono ɗi nando e hono ɗi bonandaji e nandore muɗum nenno nden hono ɗi e nandore muɗum waɗi sababu kasaraji ɗi eɓe darta e laamu o fiya dabareji dow kabaru muɗum nenno yalla ana heɓana ɗum jogola keɗe ko no kanko noddirteɗo Mouhamadou Adamu ko wi Ousmane Diko
tiiɗal muɗum haɓɓaki e toɓo manngo tiiɗal muɗum ana tongi e dow doginirɗi ndiyam ɗo gorɗini paɗa ndungu toɓude ana haani ko golleji gaɗe laamiɓe ana kaani gollude fa toɓoji keɓana jogala fa ndiyam muɗum du heɓana dogira e hakkillam ka doginirɗi ndiyam li ngallure nde keɗeta fa kaɗa jaati ka ndiyam toɓo yaltude e dengorde mum ɓeydi hen du min taykitima bamako ɗo ɗo heɓa fuu mahete le piilol muɗum yogaɓe yo dow laawi ndiyam mahata jaati yogaɓe du yo ley coofi ɗum fuu ana eko faloto ndiyam e dogude se ngallure ana yaaja dabareji ana fa kuɓidano ɗi angaruji yo ɗum woni ko wadana
nyoma
sakirabe ando so don jidi en beedo famirado don baa yewde di kabaru sudde helloji am Facebook e Twitter fando kondo kon hakilaji mawdo don baa noddo di numeroji di chapande jedde jo chapande jette ene sapego chapande jedde jo chapande jette ene sapo didi sapo e jegon lewru me hitande 1977 sapo e jegon lewru me hitande 2019 fo handen watta dubi chapande nay e didi nan dubi chapande nay e didi ko horeju leydi meden arande Modibo Keita yawti adna nan horeju ministere en ye jurade mo beta ko le lende mako wonde chapeje hamdallah nan hollitinde wiide horeju ministere en o yetti mo nan do inde gouvernement Mali Oufou fa hande rafinde nagu ana heddi le wuddu leydi meden di illa bete kenya holitama wede gube jogide kaborde anan gondi e memudirde le ngendi noddirtendi gondo oguru gondi le komin janka bo cercle koro ko himbe ton kolliti wida dade malfade nanama le wattu bo le er ngaji kewdi ananane ton himbe joyo barmi goto o wiyama nabama nena suudu dogotoro koro yerama kono on ko gondo le cercle nyono ne region segon holitama wede iblis ana heddi ton tiagal ko civil en sapo en joyo bara le on Ousmane Diko
wuro gondo uguru le cercle koroto gube bande kaborde pili kenango bete kenga fu ko heba enande piande kati le wuro ngo e wi mu basi o wadi barmo be joyon goto onon nabama sudu dogotoro koro yogabe kolliti yimbe nayo keddima hen ko larme martina kumpa ko yottike ton nyifude basi o puditinda du tiagal ko wittiko wattu joni onon nokku o ana deejini heedi baleri leedi meden le region segudu le lamu nyana o nyalade jabbide de civil en sapo en joyon keddinoma yerama kono fa hande du basimun ana e hakkilaji yimbe ko heba nande hediton yusukabe jokalbe bambe kabarde gondi e laninanade fa jommito goni sakitabe adale mu e on wattu du gubal bangal kabarde ana wondi e dirande jakoro nokku mo wada yerama kono yimbe wombe akuno moni pe bugu e nyono non fa warde e be bugu were nyono be kafu joppi kuje de batte hultude masibaji ko heba enande di masibaji ngadi wattu mo leedi Niger todu larme tufanama fa wardani soldats en noge jetton leedi Niger mursinede wonkiji mu en heedi sahal region tilaberi do wada e kerol Mali
alal barke nyen sappo joy lewrume kaldal ngada ngal fa jam hebe ngal hibini dubi nay ka himbe mali hewbe ana lanondira handen ko kaldangal nafi yalla ngal wadi fa de yer wada menaka ka jati himbe mudum kolliti wiide kaldangal wala fugo ngal nafi ngal wada fa de yer hebe ley leydi meden di anni ko Mohamed Aga Issa Faydan ke jada amen gondo to menaka to hebini en dok faccitango Ousmane Diko
tiagal sappo joy lewrume itane 2015 himbe menaka himbe region menaka wonno be le hawjune gube bande kabardo de payuna gikejum en do wirfagol deejere e wi ala seni agali Mohamed horejo society bale halnane en karal cinina ngangal wal talifay hunde bangal ko be gikkani keddano ko sefi sansara kamiya li fay hunde ko kawrangal wayliti sabede mide tajori ka de kal kawrangal halatenande mide gikkano dayan ko hunchani yimbe tidalla ka ben e horno wala fu ngi en tampereji mu en an keddi wonde yimbe ana maye nyande fu hewbo dum yongitima faare kewde yimbe an gondi e egude DDR odu an wondi e dasudo ko fayse wonka yari yeso hono jengo lamuji hakundeji faawarde e wirfagol edi pale yo gaaje laamu kany e puddode taadude du DDR horejo bale halena ne holliti region menaka o yimbe mun taykitaaki fay huunde ko wayliti e bangal mum e wi makko non an haani ko dabare DDR nde yawdine alusene agali Mohamed wonko sefani en kedo demo
la solution plausible
dabare jondara non gal gal bila e puddode minaka salandi ke mem yo teddo kaborde de edi kala jogi do de natinde habato be yimbe fawarde e bantude e larme meden du hambe hen se be yimbe nan keddi yiro dade ko bar dum en e bawa halde hala deere wana hala kawra galla ta ko hasini patuden wala fuko lati
for le courant ki san voit pas
onono o horejo hollitirini hewbe e leydan kobe dal fey batu chalimu en dokki tayaraldu signugol kawral aljengal wailtaal fay hunde le region menaka o
studio tamani yo pabal lamu leede suede danmark suisse e fedde leede europe
sakiraabe nyandaron kabaruji gondi le region ngaji meden den puddera region sigaso ser client fulila gendi be non derta komi sanangondi le commune dialon fulla nenno be kuliti wiide gorko goto baro dubi chapantati e joyi nenno tama joli do le mayo go be non derta fulle sankarani nendu makona bara chapantati e joyi dum wadi kenyan o mo boni no pantalon jin kany e t-shirt nenno be kuliti wiide derol fu o tawdaka nenno maire commune o kany e gendarme en yam fulila kany e nenno hollitindi wiide kany e doctor goto nena je lenuk on darude hulitama wiade horgo ana wundi e wadede fa hande badwadi alal barike nyanto sigaso do fa hande nena hollitingol talkuru nena be dewri do mudum be noddirta accord politique de gouvernance nena hollitinde wiide gouverneur o kany batti be mudum ko anni wadde do imugol mudum yo hollitinde watanabe o nokku ameri en gendindi e alal mbi almami en horebe bal société civile hollitinde dum be nafa nena dewral nena dewrangal be noddirta accord politique ngal sakirabe do kadde di kabaruji ka kedde hedal no wowirini hande yo alkamisare no yewtire sukabe de ana wodi wassalam